mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri radio inshuti ya bose, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves. Mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankose. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mukanya rero ni ikiganiro muri isanga mumenyereye muri aya masaha cyerekeye ubuzima buri wa gatatu. Uyu munsi turabaganirira ku ndwara ya diabete by'umwihariko mu bana. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti z'ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese. Nk'uko bisanzwe buri mwaka w'itariki 14 ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize wari umunsi ngaruka mwaka wahariwe kurwanya diabete, benshi bazi nk'indwara y'igisukari. Iyi ndwara benshi bavuga ko ari indwara y'abakire, nyamara ni indwara yibasiye miliyoni z'abantu ku isi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ribivuga kandi ntirobanura. Ese muri abo barwara iyo ndwara ya diabete n'abana barimo? Igisubizo ni yego. Niyo mpamvu rero twatumiye Dr. Rutagarama Florent, ni muganga w'abana akaba afite n'umwihariko wo kuvura abana indwara zijyanye n'imisemburo ari mu Rwanda. Kuri uwo munsi rero wahariwe kukangurira rubanda iyi ndwara, abahagurukiye kurwanya diabete ku rwego mpuzamahanga bafashe insanganyamatsiko y'umwaka yagiraga iti The Family and Diabetes, bivuze umuryango na diabete. Hari hagamijwe gukangurira umuryango wose ingaruka za diabete, ingaruka diabete iwugiraho, kushishikariza kugira uruhare mu kwirinda iyi ndwara, guhangana nayo, kwita ku bayirwaye no guhugura umuryango uhabwa amakuru n'ibisobanuro ku ndwara y'igisukari. Uyu munsi rero iyo ntego twongeye kuyigarukaho, twakire noneho Dr. Rutagarama Florent. Muraho neza, murakomeye. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese.
Ikaze rero ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nzi ko wigomwe byinshi, wari uri mu mirimo itandukanye, ariko utubonera akanya nk'uko nyine wahagurukiye kurwanirira abana ubavura indwara zitandukanye harimo n'iyo ya diabete n'ibizituruka ku misemburo. Nagira ngo rwose mbigushimire byimazeyo mu izina rya bagenzi banjye no mu izina ryanjye bwita ku ijwi rya Amerika, ndetse no mu izina rya konse bishwe bya Amerika bagukurikiye muri uyu mwanya bagiye kubona ibisobanuro. Noneho rero mu gutangira, mwatwibutsa indwara ya diabete icyo ari cyo.
Murakoze cyane. Diabete usanzwe ni indwara ituma umubiri utabasha gukoresha neza isukari. Diabete rero igira amoko atandukanye, ariko azwi cyane ni amoko abiri: diabete y'ubwoko bwa mbere na diabete y'ubwoko bwa kabiri. So by'umwihariko ku bana, diabete y'ubwoko bwa mbere niyo bakunda kurwara. Diabete y'ubwoko bwa mbere rero uburyo tuyisobanura ni uko ubusanzwe umubiri uko uteye ugira abasirikare bawurinda. Abasirikare b'umubiri bashinzwe kurwanya indwara zitera umubiri. aho diabete rero ni diabete ubwo kugambere n'impanuka iba yabaye aho abasirikare b'umubiri aho kurwanya ibyo bije kurwanya umubiri biturutse hanze ibyo tugunda kwita mu ndimi z'amahanga ma microorganism cyo gihe aho kugira ngo umubiri urwanye abasirikare urwanye za bya bitero biturutse hanze ahubwo abasirikare b'umubiri barwanya abandi basirikare b'umubiri kuri diabete rero abasirikare barwanywa na abasirikare bakora umusemburo wa insulin igihe rero diabete ubwo bwa mbere iterwa n'uko uwo musemburo wa insulin uba wagabanutse cyane wabaye mukeya ndetse ugera ukanashira burundu
nabajije ku rubuga rwa Facebook abakunzi b'ijwi rya Amerika muri iki kiganiro mbabwira icyo turi buganire uyu munsi mbabaza tese diabete abana bashobora kuyirwara nabwira rero ko igisubizo bagisanga muri kiganiro nkuko bivuze ko abana barwara diabete unavuze ko ari abasirikare b'umubiri barwana ubwo rero nagira ngo mutubwire iyi ndwara ya diabete ku bana by'umwihariko uko mbyumva ndumva umuntu atayivukana niba ari nk'impanuka nk'uko mubivuze ntabwo umuntu ayivukana
nibyo koko ese ni ntabwo umuntu ayivukana ariko rero ishobora gufata umuntu igihe cyose cy'ubuzima muhera ku mezi yo hasi hari abatangira ku mezi atatu andi kuzamuka kugera ku myaka 15 ndetse na 20 n'ingahe bose birashoboka ariko rero ibimaze kugaragara nuko hari imyaka runaka diabete ikunda gufata ku myaka yo hasi ni hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 noneho tukongera kugira ubundi bwiganze hagati y'imyaka 10 n'imyaka 12 ariko rero ku myaka yariyo yose iyo mpamvu ishobora kuba umuntu akarwara diabete
hari ibimenyetso mushobora kuza kongera kubitwibutsa bigaragaza ko umuntu yaba yarafashwe n'iyi ndwara ya diabete ariko by'umwihariko nko kubana abana bakiri batoya amatubwira ko n'umwana ufite amezi make ashobora kurwara diabete kimwe mu bintu abantu bakunze kuvuga ni ukujya kwituma muri kanya kwihagarika cyangwa se gusoba bitewe n'uko bamwe babivuga umwana mutoya akenshi ibyo abikora inshuro nyinshi mu munsi ni ibyo yambaye akabyanduza umwana warwaye diabete ikimenyetso ikintu cyabigaragaza ngo umubyeyi abe yakwihutira kugana muganga ni nk'ibihe bimenyetso
nakoze nkuko bivuga ku mwana muto ukiri uruhinja ntabwo byoroshye kubimenya ariko rero birashoboka bya bimenyetso byose bigaragara ku mwana utangiye gukura n'umwana nawe arabigira ariko aho bigorana ni uko umwana mutoya bataramenya kuvuga ndetse anagaragaze ibibazo byose afite ubwo rero hari bya kwihagarika buri kanya umwana nawe arabigira ujya kureba ugasanga ibyo yambaye biratota buri kanya ikindi umwana acika intege cyane ugasanga aratakaza ibiro urabizi ko mu mezi ya mbere ubundi umwana ariyongera cyane ibiro bye bigenda byiyongera ariko ku mwana wafashwe na diabete ntabwo ibiro biba bikiyongera neza hanyuma ibindi ni ukubona abira ibyuya bikabije ese agatangira kuruka iyo bimaze gukomera ageraho agatangira akaruka ariko acika intege ndetse asa no kugeraho akajya muri koma ariko icyo gihe ajya muri koma ariko byakabije yagiye muri situation mu ndimi z'amahanga bita diabetes ketoacidosis cyangwa acidosis diabetic icyo gihe bisaba ko yihutira kujya kwa muganga atagiyeyo bishobora kumugendekera nabi
yego turakomeza tubiganireho mu kanya ariko ndabona ku murongo wa telefone abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara reka twakire Thierry wiriwe neza
amahoro neza eze ni
mwiriwe uri hehe
i Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
ibyo ni jewe rega nangwe ndabakingurukira bino bintu n'ibyo biragizikiye sigaragaza mbere ikanadutangaza ngene ino ngwara isigaye ifata abana bakiri bato cyane twari tumenyereye ino ngwara kenshi ifata abantu basi bari mu myaka iteye imbere gato mugubu wese ariko turabyumva mbere ngire ko mbaza umutumire wacu naho namenye ngira n'umuganga
ni muganga
yitwa nagomba ndamwira
nari ngiye kuguha amazina ye ni Rutagarama Florent.
Yego nagomba ndamwibarize ariko bararaba bo ibitigingira by'abantu baza kubitura bafise abana bato bato bagwaye iyo ngwara barabona ngira ko ibitigiri biriko biragaragara byerekana ko turiko tujya ku rugero rurerure nagomba ndababaze ko bino bintu tutahora tubibona mu myaka yahera ubwo uyu mwaka byigaragaza ibi bino myaka byigaragaza rwose tuba bibaza ko bafatiye ku bintu bijya biri serura mu byo abantu abagwayi bashyikiriza nta kintu barabona nshobora kibituma bino bintu bigaragara cyane ino myaka njye nawe namwe nibwira nti ngira ngo nikumbure gufungura nabi ariko sinibaza ko ahanini cyane bihaza bijya bikomoka kuri icyo kintu ngira aza kuhanyishyura ariko kandi ejo ni jyewe hari akantu kateye kanzazanira gato turiko turavuga ino ngwara urabona ko atubwiye ko hari igihe umwana avuka hanyuma akamara igihe mu kukabibonera mu bimenyetso by'uko umwana agwaye iyi ndwara mugabe rero jye namye niyumvira none burya ino ndwara hari aho byaba bishika ko umwana ayandura akiri mu mbanyi ya nyina muganga ku mutima nibwira ko umenga ntibyoshoboka ngira muganga araza kuba mu muco ahasigaye jyewe nagomba ndabasabe abana abantu b'abaganga baba bazi bino bintu urabona ko ari indwara iri kirazi igomba gukomera mu bantu bakiri bato cyane nibaza ko ibandanije gutya twahava dusanga yadoneje bashobora kugira icyo bakoze kugira abajye hamwe batunganye dufate nk'umugwi w'abaganga bashobora guhimiriza abantu kugira bashobore gukanguka abone ko ari indwara ikomeye banabereke ibimenyetso byinshi bakiri abana babimenye dufasha kuruta murakoze cyane Eugene
urakoze cyane Thierry Dr. Rutagarama mwumvise ibibazo bya Thierry ndizera ko ikirundi mu cyumva cyane n'ibiti biri imibare y'abana baza babagana ababyeyi babazanira abana barwaye iyi ndwara ubwo mwamusobanurira mukamubwira araganisha no ku kintu cyaba kiyitera ngo munagaruka ku biribwa ndetse n'uburyo n'icy'abaganga bakora kugira ngo bakangurire abantu kurwanya iyi ndwara
Thierry arakoze cyane abajije ikibazo cyiza abo mbere ntabwo abana barwaye diabete kano kageni byagaragaraga ariko ubu ngubu abana bamaze kuba benshi ese haba hari ikintu cyaba kibitera muri iki gihe kitahozeho mbere y'igihe cyane cyane avuga nk'imirire ariko uko tubibona n'uko tubitekereza ko atari byo ahubwo impamvu ni uko mu myaka yashize mu bihugu byacu abana bari bagifa ari benshi bazize indwara zandura icyo gihe twashyiramo malariya umusonga igituntu sida n'izindi ndwara zandura indwara z'impiswi n'izindi icyo gihe rero ntabwo imbaraga nyinshi zari zihari zo kwita kuri izi ndwara zitandura ikindi ni uburyo twari dufite bwo kubona izi ndwara hakiri kare ku buryo umwana cyangwa se undi wese uje afite ibimenyetso abashinzwe kubyitaho bahita bamenya ko ari diyabete imbaraga nyinshi zari ziri kuri za ndwara zandura ubu rero ko imbaraga zashyizwe kugerageza gukumira ziriya ndwara zandura nicyo gihe izi ndwara zitandura zitangiye guhabwa umwanya ufatika diyabete rero njye nibwira ko yahozeho ahubwo ntabwo twayibonaga bihagije impamvu ni iyihe ni uko n'ibihugu bya afurika y'abirabura cyangwa se ibihugu by'abazungu aho ubushakashatsi bwakoze bigaragara ko afurika ifite abarwayi benshi ba diyabete ndetse bashobora kuba bari no hejuru kurusha ibihugu by'i Burayi byateye imbere aho ubushakashatsi butarakorwa bigaragaza ko diyabete atari nyinshi nibwira ko ahubwo uburyo bwacu bwo kuyibona bwo kumenya ko ariyo bushobora kuba aribwo bwari bukiri hasi ubu ngubu akaribwo tutangiye kugerageza kuyibona nk'ahandi hose naho hari icyo yakomoje kuvuga ese ko biteye inkeke kubona abana benshi bagenda bagaragara arwaye diyabete ni iki cyakorwa ndetse n'igisubizo yagitanze aravuga abaganga bagombye kwishyira hamwe bakajya mu baturage bakajya muri kominote bakigisha bakavuga diyabete ni ibimenyetso n'ibindi kugira ngo icyica umwana bisaba gukora ibi n'ibi aho ndamushyigikiye niyo byagombye gukorwa hagombye kubaho kwandika impapuro zigaragaza ibimenyetso zikagenda zikajya mu baturage bakabibona kwa muganga nubwo umuntu yabaje kwivuza ibindi umwanya wose ubonetse umuntu agakangurira abaturage kuri diyabete ibimenyetso uburyo umuntu abigenza yabonye ibimenyetso ndetse n'uburyo ivurwa abaturage bakabimenya hakiri kare
izo mpapuro uvuga umuntu yajyana mu baturage no ku mavuriro yajya zishyiraho numva nabyo byafasha abazimanitse uko umurwayi yicaye ategereje ko muganga amwakira akaba yisomera akamenya akabungukira ubumenyi butandukanye
yego rwose
hari ikindi hoteli yarakomojeho kijyana ni abaza niba umwana ashobora kwandurira mu nda ya nyina aha ndibaza ashobora kuvuga ati ibiribwa umubyeyi yariye nibyo biza kuvamo ibintu ibitunga umwana mu mubiri ese yigaburiye nabi akagira ibintu bishobora kuba byamutera diyabete cyangwa se bituma byakwinjira bikajya mu bijya gutunga umwana nawe akazavuka afite diyabete ndibwira ko ashobora kuba icyo yashakaga kuvuga
oya ntago diyabete yandura gusa umubyeyi ufite diyabete iyo abyaye umwana afite aba afite risike yo kuba nawe yavukana isukari nkeya mu mubiri icyo gihe ariko biba bitewe n'uko umwana yamenyereye kuba mu nda ya nyina hari isukari nyinshi yavuka icyo gihe atakibona ya sukari yaramenyereye akaba yagira isukari nkeya mu mubiri bikaba byamutera ibibazo ariko ntabwo twavuga ngo aba yanduye diyabete ahubwo kubera ubuzima yarabayeho iyo avutse ntiyitabweho bihagije ashobora kuba yagira ikibazo cyo kugira isukari nkeya mu mubiri bitewe n'uko nyina ararwaye diyabete ariko itaravuwe neza ko ivuwe neza umwana uvutse ku mubyeyi wari urwaye diyabete akuko ameze nk'abandi bantu
twakire na Desire. Desire uranyumva?
Yego ndabumva.
Yego urahagana he?
Ndi mu Rumonge Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje nashaka kubaza muganga nimba umuntu afise diyabeti asanzwe afise imbanyi yoshobora gukingira gute uwo mwana kugira ngo nawe ntazayivukane icyo ni ikibazo cya mbere kigira kabiri numvise avuga yuko diyabete igwiriye cyane mu bihugu byo muri Afurika gusumba ku mugabane wa Burayi ibyo byo babiva kuki kugira abanyafurika nabo tuyikingire kumbure natwe ibitigirizo yayigwaye bije hasi twokora iki murakoze
urakoze cyane Desire Dr. Rutagarama
arakoze Desire ku bibazo abajije yabazaga diyabete niba hari urukingo rwayo ruboneho uruhari ntarwo diyabete ubwoko bwa mbere uyirwaye aravurwa agaguma ku miti ubuzima bwe bwose nta rukingo rero ruhari naho ibyerekeye imibare igaragara muri Afurika kuba isu yisumbye irusha y'Iburayi nta gisobanuro gihari naho nabwo biterwa n'igihugu ubushakashatsi bwagiye bukorerwamo n'abo bakozeho ubushakashatsi niba ngo nta kintu na kimwe gihari kigaragara cyavuga ngo igihugu kimiti gifite diyabete nyinshi kurusha iki ngiki ni ukuvuga ngo icyo nashaka kuvuga ni uko aho ubushakashatsi bwakozwe bigaragaza ko diyabete ihari naho aho ubushakashatsi butarakorwa imibare igaragaza ko diyabete ari nkeya ariko kuba imibare igaragaza ko diyabete ari nkeya ntabwo bisobanuye ko diyabete idahari uvuga ngo diyabete aho hakozwe ubushakashatsi hose byagiye bigaragaza ko diyabete igiye hari mu rwego rumwe n'ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi ndetse hakaba ibihugu bimwe bya Afurika byagiye bigaragaramo diyabete ijya kuba nyinshi kurenza ibihugu by'Iburayi ariko bitavuze ngo muri Afurika hari diyabete nyinshi kurusha Iburayi nukwera ushakashaka icyo bugenda bugaragaza nkuko wagiye mu Burundi ugashaka ugasanga irahari cyangwa ntihari ukaza mu Rwanda ugasanga irahari cyangwa ntihari ni ibintu biva mu bushakashatsi ntabwo nashatse kuvuga ko abazungu bayirwara gake kurusha abirabura
hanyuma imiti yo kuyivura tuvuge nk'abana baba bamaze kurwara bavurwa kimwe n'abantu bakuru imiti iraboneka nk'uko uriya muvandimwe Thierry yabivugaga ntabwo byari bikunze kuboneka ko abana barwara diabete none umubare ukabugenda uboneka cyangwa se kubera n'ibipimo no kuba mubasha kwikurikirana bagenda bagaragara imiti iraboneka yo kuyivura ku bana no ku bantu bakuru ku kigero kimwe
ndakoze cyane diabete imiti imiti iraboneka ariko biterwa na gahunda z'ibihugu ntaho dukorera imiti irahari iraboneka kuko umuti wa diabete y'ubwoko bwa mbere nta wundi ni insulin insulin nazo zigira amoko ariko insulin iyo ari yo yose ituvura diabete yo mu bwoko bwa mbere yari diabete yo mu bwoko bwa kabiri ho bitewe n'urugero irimo ushobora no kwivuza ibinini nabyo birakora ariko diabete mu bwoko bwa mbere ivurwa na insulin kandi insulin iraboneka irahari
ese iyo yo mu bwoko bwa kabiri yo ishobora kuvurwa igakira
yego iravurwa iravurwa ikaba umuntu akayikubara ni urwego bavuga ngo ni control bivuga ngo diabete mu bwoko bwa kabiri iyo biterwa imyitwarire y'umuntu ikunda gufata n'abantu bakuze imyitwarire y'umuntu yo nyine ubwayo ishobora gutuma uyikontrola ukabaho neza nta kibazo bitandukanye na diabete mu bwoko bwa mbere aho ugomba kuguma kuri insulini ubuzima bwawe bwose
ubwo muraza kutubwira icyo uwo muntu mukuru yakora kugira ngo abashe kuyikontrola nyine ahangane n'iyo diabete aba yafashwe akuze reka tubanze twakire Jean Long uranyumva
kwa neza mwire neza
mwirewe uri hehe
Kigali ndi ahantu bita ku mukwe
kibazo
munsurize n'umutumirwa
arakumva
mbere na mbere ndabashimiye ubushize indwara ya diabete mwari mwayivuzeho ariko tugenda nyine hari bamwe na bamwe bitewe n'uko icyo gihe ngo wari umunsi nyine wajya wahariwe diabete bituma twese tujya nta bibazo bimwe na bimwe dufiteho tutabashije gusobanukirwaho ariko umunsi nkabangiza amahirwe ikaba ikiganiro kikaba cyongeye kugaruka wenda nubwo nabonye titiriho amagambo ivuga ni kuvuga kuri diabete y'abana ariko wenda ngese nibandaho cyane
none ko twari kuzagaruka kuri iyo yindi ubwo we ni muganga w'abana avura abana iyo diabete n'izindi ndwara zituruka ku bibazo by'imisemburo ubwo rero ndumva ikibazo cyawe dushobora kuzakigaruka wenda ikindi gihe ariko kibaze twumve
nanjye ikibazo namwibariza bamwe na bamwe bakunda kuvuga ko indwara ya diabete ko ari indwara ngo zabakire ngatari indwara ngo zishobora kurwarwa wenda n'abantu wenda bateye mu nce z'icyaro ngewe wenda iki ni cyo kintu namwibariza wenda hari ikintu abiziho yambwira nkaba ngumye ku murongo gatoya nanjye nyuma yamara kunsobanura nanjye nkaza kumubwira uko nanjye mbyumva n'uko mbitekereza n'uko mbizi wese cyangwa n'ubushakashatsi nabikozeho
wakoze ubushakashatsi kuki utabanza kubimubwira
ni ukuvuga ngo wenda nk'ubushakashatsi ngewe nakoze natanze wenda ayo mpamvu abantu urabona ko bavuga ko wenda ko indwara ya diabete cyane cyane ko ikunda guterwa n'isukari yabaye nyinshi mu mubiri cyangwa se wenda no kuba umuntu adakora siporo ariko usanga abantu bo mu cyaro akenshi na kenshi wenda mu kazi kabo ka buri munsi baba barimo bakora nta siporo iruta akazi bakora urebye nk'iyo umuntu ariko arahinga azamura isuka kuva mu gitondo kugera isaha y'isaa 7 niyo yaba yafashe ikiro cy'isukari agashyira mu gatasi kamwe k'icyayi ndatekereza ko nta siporo irenze nk'iyo ngayo ariko ushobora gusanga nk'umuntu yaratewe nko mu mujyi yabyuka mu gitondo akanywa icyo cyayi cyangwa wenda akanywa n'ayo mayoga akabyuka akagenda mu modoka akajya ku kazi wenda arakora yicaye akongera agataha akiryamira ukwezi kugashyira amezi 3 ese ubundi urumva wenda nk'uwo muntu ukora akazi k'imbaraga yaba ahuriye hehe na wa muntu wundi umwe wirwa bicaye utatekereza na siporo cyarice nico ngico ngiye nabivugaho no kubushize nari numvise bavuga ngo nahagariyo mpamvu ngo diabete ngo nagiro bantu
urashaka rero ko urashaka ko abantu bazajya biyahuza ikiro cy'isukari mu gikombe kimwe kugira ngo kubera ko arabo mu giturage bakora imirimo myinshi
oya ntaga icyo nshaka kubivugaho ariko noneho urumva ko harimo nanjye n'urugero natangaga
oya niganiriraga
ariko noneho urumva ko bitewe n'uko abakora akazi k'imbaraga kandi bameze nk'umuntu urimo gukora siporo nicyo gituma n'ubundi dakunda kuhaboneka cyane cyane
reka bwo muganga kubwira icyo abitekerezaho icyo gitekerezo cyangwa se ibyo Jarong avuga kuri iki kibazo cya diabete mu giturage urakivuga iki muganga
Jarong arakoze cyane mu kumusubiza nagira ngo nsubire inyuma gatoya kuri diabete niza arizo ngitangira navuze ko hari amoko menshi ya diabete hakabaho diabete ubwo kubwa mbere ubwoko bwa kabiri ndetse na diabete ifata umugore utwite n'andi moko arahari diabete rero y'ubwoko bwa mbere ariyo twibanzeho uyu munsi iriya diabete ituma abasirikare b'umubiri barwanya abasirikare bakora umusemburo wa insulini ariko iyo akomozaho ni diabete iterwa na resistance ku musemburo wa insulini uvuga ngo ntabwo umubiri wegeze wanirwa gukora insulini umubiri urakora insulini ariko insulini ntabwo ibasha kwinjira ntabwo ibasha kwinjiza isukari neza aho igomba gukoreshwa ari nacyo kibazo cya diabete mu bwoko bwa kabiri ngo rero urumva ko ibyo bintu byose ntaho bihuriye n'icyaro cyangwa n'umujyi ni ukuvuga ngo waba ukomoka mu cyaro cyangwa mu mujyi ntacyakubuza kuba warwara iya diabete yo mu bwoko bwa kabiri gusa bavuga ngo abakunda kurwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri usanga ari abantu babyibushye cyane barya ibintu birimo ibinure byinshi amasukari menshi ibi byose ariko rero siporo ntabwo ikubuza kurwara diabete ahubwo iyo wamaze kugira diabete ishobora kugufasha kuyikontrola kugira ngo ugabanye ya sukari ubeho ubuzima busanzwe ikindi siporo yagufasha ni uko mu buzima busanzwe icyo tuba duhamagariwe ni ukurya indyo yuzuye idufasha kubaka umubiri ariko ntiturye ibirenze biba bidusaba rero gufata ibyo kurya umubiri ukeneye uri bukoreshe bitewe n'akazi umuntu akora akariko kose iyo urengeje rero ni bya bindi bigenda bikaguma mu mubiri bikazageraho bikarangira umubiri ugize resistance ku musemburo wa insulin ibyo rero byaba mu mujyi byaba no mu cyaro aho bihuriye umuntu utuye mu cyaro utuye mu mujyi ashobora kurwara diabete mu bwoko bwa kabiri
Jean Long ndizera ko usobanukiwe ariko mbanza ku murongo wa telefone ngo telefone ye yahagaze twakire noneho Jean Raymond ni
Raymond
mwiriwe neza
amakuru yawe
ni neza urahagana he
ndi Kigali
ikibazo rero
ndagira ngo mbaze muganga ko hari umwana nigeze kubona kwa muganga nabibonye mu kanya masaa munani poste igiyeho ko hari umwana nigeze kubona ufite nk'imyaka nk'itatu urwaye diabete ari kwa muganga ese umuntu arayivukana cyangwa ntayivukana ko ibyo byanteye ikibazo ndahose uyu mwana ahantu ageze ashobora kuba yarwara diabete ku buryo aba akoresheje isukari aka kanya imubamo nyinshi mu mubiri
reka muganga naka akabazo ko nyiri urufite
nicyo ngicyo rwose
reka muganga wongere abasubize rwose yabisobanuye neza ikiyitera yavuze ndetse n'abana bari munsi y'imyaka itatu ko bashobora kuyitwara bafite n'amezi reka agusobanure reka gusubize ntabwo ariko wakurikiye ikiganiro cyose wari wakurikiye Raymond
arakoze cyane remashobora kwa yabwiye ku murongo
yari mu musubizo
ya remarakoze cyane ku kibazo abajije umwana w'imyaka itatu yabonye kwa muganga ntabwo yavukanye diabete nkuko nabivuze mu gutangira diabete ni nk'impanuka aho ituma abasirikare b'umubiri barwanya abasirikare bakora umusemburo wa insulin noneho umusemburo wa insulin ukagenda ushyira mu mubiri noneho akazi wagakoze ntikabe kagishobotse bigatuma isukari iba nyinshi mu mubiri ikarenga umuntu agaragaza bya bimenyetso byose twavuze bya diabete ibyo bimenyetso rero bishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'umwana kuva ku mezi makeya cyane ninjye kuvuga no ku mezi atatu cyangwa ane kuzamura mu buvuzi bw'abana twakira kugera ku myaka 15 cyangwa 18 so igihe icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'umwana gishobora kumusangana diabete gusa icyagaragaye ni uko bakunda kugaragaza diabete hagati y'imyaka 3-5 no hejuru kuva nko ku myaka 10 kugera ku myaka 12-13 gutyo ariko igihe icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'umwana ashobora kuba yayigira ntabwo rero diabete umuntu ayivukana ntabwo ari muri za ndwara twita indwara z'igenetiki mu ndimi z'amahanga ntabwo diabete ari indwara y'igenetiki ahubwo ni indwara yo bita otoyimini ni ukuvuga nyine ko abasirikare b'umubiri barwanya igice runaka cy'umubiri bigatera bikaba byatera indwara
andibwira ko ashobora ko yabitekerezaga gutyo kubera ko ntabwo nyine diabete imenyerewe mu bana niyo mpamvu yibwiraga ko ashobora kuba yibazaga niba yabarivukanye
ya birashoboka
ye mwatubwiraga ko umuntu mukuru hari ibyo mumaze gusobanura ndibwira ko ari ibyo birimo siporo birimo ibyo umuntu ashobora kurya mwari mwavuze muti umuntu mukuru urwaye diabete ashobora kubona uburyo bwo kwikontrola akabasha kubana nayo uretse ibyo by'ibiribwa na siporo hari ibindi bintu umuntu yakora mukuru kugira ngo ahangane n'iyo ndwara
ibiribwa na siporo nicyo kintu nicyo cya mbere noneho nyuma yaho hari n'ibinini bishinzwe kuvura kurwanya diabete y'umuntu mukuru ariko iyo diabete ibinini bitabasha kuyikontorora n'ubundi diabete mu bwoko bwa kabiri nayo birangira umuntu atangiye kuyivuza insulin ariko mu gihe ikigaragara umuntu akagenda agahindura imibereho agakora siporo akarya neza ndetse n'iriya miti y'ibinini bya diabete akayifata uko bikwiye ashobora no kugeraho noneho na bya binini akaba yabivaho agakomeza kuyikontorora akoresheje siporo n'ubuzima akabuhindura akarya neza ibyo bikamufasha gukontorora diabete ye
ntabwo biterwa inda n'igihe yari ayimaranye
aho yifatiye hose bisaba guhindura imibereho
uhinduye ugakora ibyo muganga akubwiye ishobora kugenda ishobora gukira
urayikontorora ariko wakongera wasubira muri ya mibereho ya kera ikaba yagaruka naho ubundi iyo uyifite itaragera kuko diabete umaranye igihe iyo utayikontoroye neza igira ingaruka hari ingaruka ku mpyiko ku maso ku bice bimwe na bimwe by'umubiri ku mutima ku bwonko nta namwe itagira icyo gihe rero iyo uyifatiranye itarakuzanira izo ngaruka zose nari maze kuvuga ugahindura imibereho ugakora siporo ukarya neza ushobora kuyikontorora bikagenda neza
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kinyarwanda no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga kuri diabete indwara y'igisukari cyane cyane mu bana turaganira na muganga Rutagarama Florent ni muganga w'abana akaba kandi afite n'umwihariko wo kuvura abana indwara zijyanye n'imisemburo ari mu rwanda ku murongo wa telefone twakire joseph uranyumva
ndabumva
wiriwe neza urahagana hehe
ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo
yego ikibazo
mubaze mu ndamukize umutumire w'umuganga
narakumva
bazo nari mfite njyaga kumubaza kuri iyo ndwara ya diyabete urabona nko ku bantu bakuru dusanzwe tuzi ko nk'ufite ikibazo cy'iyo ndwara ya diyabete yihagarika buri kanya agahorana icyaka ese nko ku mwana umutoya urabona ko kwihagarika bo babikora rwose umwanya ku mwanya no kuba yaba afite nk'icyo cyaka abakuru bagaragaza ntabwo abasha kubimenya ese ni ubuhe buryo uretse wenda kumupimisha bwahita bwereka umuntu utarajya kwa muganga ko uwo mwana afite ikibazo cya diyabete sawa murakoze akabazo kanjye kara
urakoze cyane Joseph Dr. Rutagarama umusubizi
urakoze cyane Joseph ku kibazo cyawe umwana mutoya nibyo koko hariya bigorana kuba wamenya ko ari kugaragaza ibimenyetso bya diyabete tugitangira twabivuzeho umwana icyandira agaragaza ni ugucika intege naho ibyo kwihagarika bya buri kanya arabigira ariko ntabwo ari kenshi ababyeyi babyitaho cyane kuko babifata nk'aho ari ibintu bisanzwe ku mwana ariko hari icyo nigeze kuvuga mu mezi ya mbere no mu myaka ya mbere umwana ibiro biriyongera umwana araramuka akaba muremure ibiro bikiyongera ariko ku mwana ufite diyabete ibiro biragabanuka cyane aho kwiyongera bigumaho byari bibiri cyangwa se bikaba byanagabanuka ikindi kiyongeraho ni uko ageraho yo isukari imaze kumubana nyinshi ageraho agatangira no kuruka ndetse hari n'igihe bigeraho akaba yajya no muri koma ariko iyo bigeze aho ngaho aba ari biba bimaze kumera nabi cyane ibyiza ni uko umwana ubonye byongera ibiro neza ukabona aracika intege ukabona ndetse ntamerewe neza atangira araruka wihutira kumujyana kwa muganga ubwo birumvikana ko kwa muganga hageze badatekereje kumufata isukari ntabwo bazamenya ko afite icyo kibazo cya diyabete bashobora kumuvura ibindi batamenye ko ari diyabete
ye murakoze reka twakire noneho n'umumama asumuta sinzi niba ari umukobwa cyangwa niba ari umumama ariko biradushimishije cyane kuba namwe mwitabira ikiganiro asumuta mwiriwe neza urakoze kuduhamagara urahagana hehe
Bujumbura
yego ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndashaka kubaza uwo mutumire ibyo byerekeye indwara ya diyabete ku bana agomba ndamubaze ko umwana imufata gute imenyetso twabona n'umwana kugira ngo tumenye ko arwaye iyo ndwara ya diyabete
asa nk'aho ababyeyi yari amaze gusubiza ariko ubwo aragusubiriramo muri ibyo cyane niba nta kindi kibazo wari ufite
oya nta kindi nari mfite kandi nari byaje ku murongo ngo ndamwongeze
ndagushimiye cyane rwose kuba witabiriye ikiganiro kuko abamama ni namwe muba muri kumwe n'abana akenshi ndanabumvise aho ngaho inyuma yawe ni byiza rero kuba witabiriye ikiganiro ahubwo ujye utega amatwi buri munsi urakoze cyane kuri ibiganiro byerekeye amagara y'abantu n'ibiganiro byo kwa gatanu byerekeye abadamu turagutumiye rwose hamwe na bagenzi bawe
ejo natanze nimero kuko mfite umwana bigeze kumbwira bityo ndamutwaye kwa muganga bariko baramupima mu maraso muganga yari yantumye ibizami hama arambaza ati kubera iki umwana wawe mbona umenga afite amaraso arimo diyabete arambaza umuryango nta muntu arwaye diyabete ndabwira nta byonzi umuryango yabase nta byonzi muri wacu ntaba ari gusa rero kubera yari afite iyindi ndwara isanzwe sinasubiye kuguma njya kwa muganga ndamupimisha ndabe iyo diyabete
ntabwo wamusubijeyo ngo barebe niba noneho bimeze neza yamaze gukira
namusuzuye indwara yari afite gusa urumva sinari bwamusubirane yo ngo ndabirabe neza gusa
Diabete yo mu magufa?
Eh.
Yewe yumvise hehe? abantu bayivuga nyine
cyangwa uravuga igituntu cyo mu magufa
aha ari buraje asho
aho ni babuvanze muganga
eh arakoze na diabete mu magufa iba diabete yose kuriho ni imwe twavuze haruguru ni umubiri udakoresha isukari neza ntago rero bivuga ngo ni mu magufa ni hehe ntaho bihuriye kugira ngo yabyumvise nabi nk'uko wari ubivuze wasanga ari igituntu cyo mu magufa ashobora kuba yari yitiranye cyangwa arabyumvise nabi
ikibazo cyanjye cya kabiri kiragira gice ese ubuhe bufasha bwibanze umuntu ashobora guhereza umuntu urwaye diyabete igihe afite umwana cyari ngombwa ko umuntu ashobora gufata kugeza kwa muganga hafi imwe ako kanya ubuhe bufasha ashobora kuba yamuhereza mbere y'uko ashobora kuba yagera kwa muganga
telefoni yawe iravuga nabi ariko ndizibwira ko muganga hari yabyumvise iki ubufasha umuntu yaha umuntu urwaye diyabete mbere yuko amugeza kwa muganga
arakoze cyane ndabyumvise ubufasha waha umuntu urwaye diyabete mbere yuko amugeza kwa muganga ni ubufasha waha buri muntu wese urwaye arembye niba wabashije kumufata isukari ukamenya ko ari diyabete kuko kugira ngo umenye ko ari diyabete bisaba ko usanzwe uzi ko arwaye diyabete cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba wamupima isukari ukamenya ko arwaye diyabete ubwo ntabwo asanga umuntu ku nzira ategeze yipima ngo ubine ko ari diyabete ariko ari umuntu usanzwe arwara diyabete ukamusanga ku nzira tuvuge nta bwenge afite biba bishoboka ko ari diyabete yamumereye nabi akaba yagize isukari nyinshi cyane nk'uko ashobora kuba noneho yagize isukari nkeya cyane kuko byose biba bishoboka ariko rero isukari nkeya ni mbi kurusha isukari nyinshi niyo mpamvu umuntu nk'uwo ubundi icya mbere cyihutirwa ni ukumufata ukamwihutisha ukamugeza kwa muganga bakamufasha ariko usanze nk'aho afite ubwenge bw'ubuzima akakubwira ko asanzwe arwara diyabete ashobora kuba yakipima ubwo ukamenya ngo isukari nkeya cyangwa ari nyinshi usanze ari nkeya mushakira isukari nk'umutobe tuvuge nka fanta cyangwa se umutobe uwo ari wo wose ukamuha akanywa kugira ngo ubashe kuzamura isukari iyo usanze isukari ye ari nyinshi icyo umufasha ni ukumuha amazi agakomeza akanywa ukimukihuta mukajya kwa muganga ndetse ukajya unamufasha akabona aho ajya kwiruka ajya mu bwiherero kuko uko banywa niko bakenera no kujya mu bwiherero uramufasha ukamushakira amazi menshi akaguma agakomeza kunywa hanyuma ukihuta ukamugeza kwa muganga iyo ikibazo afite giterwa n'isukari nkeya umushakira umutobe nka fanta cyangwa se umutobe ari wo wose cyangwa se umuti cyangwa se isukari iyo ari yo yose ukamuha akanywa kugira ngo uzamure isukari kuko kugira isukari nkeya ni bibi cyane kurusha kuba wagira nyinshi
ubwo se ntibitera umwuma niba uko anyoye amazi ahita ajya kwituma
yego niyo mpamvu ayo mazi ni ukumufasha kugira ngo noneho wa mwuma udakomeza kuba mwinshi ariko ntabwo uba uri gukemura ikibazo ikibazo ni uko ari bubone insulini ariko nkawe utari muganga ntabwo wamenya insulini umuha uko ingana nawe ubwe kuko ntazi ikibazo cy'uko kimeze biba bisaba ko ahura n'abantu babishoboye bakaba bamufasha kuko icyo gihe abagana muri bimwe negeze gukomozaho mbere bya acidocetose diabetique cyangwa diabetes ketoacidosis
twakire na Thomas uranyumva wiriwe neza urahagana he yeye nuko natwe turi amahoro hanyuma ikibazo cyawe
ikibazo nkwise ni ikibazo kijyanye n'ibijyanye n'ibyisukari umuntu yashobora guha umwana kijyanye n'imyaka aba afite kiribaza umwana amaze gutangira kufata ibyamwa cyangwa akanywa icyayi kirimo isukari cyangwa amafanta cyangwa amagi iyo bifata ariko urugero rw'imyaka ingahe kugira ibyo bintu byarire kubyara yaba ari kutwibaza ko ariko turamuha ibinyamwegereza kandi turi kutamugira nabi yari kutwibaza ko hoba hariho imyaka umuntu yofatira ko ku buryo kumuha isukari ku buryo umubiri we ushobora kumugera yose ibyo atangora mu mutwe. Ama tukibaza tuti ese umwana akiri ku ibere yonka iyo bifata mu gihe n'ijyamba cyangwa amasukari yajya baramuhatenyeri nawe bishobora kubakiramo yari gufatira umwana muti kibazo cya muzari.
Urakoze cyane Thomas. Dr. Dutagarama Thomas hazanye ikibazo cy'ibiribwa ni birimo isukari n'abantu.
Thomas arakoze cyane. Yabazaga se umwana mutoya nibyo ari gutangira kumuha ayo masukari ibyarayi kugira ngo atarwara diyabete. Icyo umuntu abanza kubivugaho ni uko isukari cyangwa se amaji ntabwo bitera diyabete. Diyabete twasanze ko ari ikibazo cy'umubiri wayo, umubiri abasirikare b'umubiri barwanya abasirikare bakora umusemburo wa insulini. Bisobanuye ngo diyabete ntabwo ari indwara iterwa n'isukari. Noneho rero urabaza ngo ni ryari umuntu aha yemerewe guha umwana amasukari cyangwa wamuha ji? Umwana biterwa n'ibyo wamugeneye n'ifunguro wamugeneye. Ariko ubusanzwe ayo maji n'amafanta amaji n'amasukari menshi n'ubusanzwe mu buzima busanzwe haba ku bana n'abantu bakuru ntabwo ari meza. Icyo umuntu aba agenda gufata indyo yuzuye. Ntabwo navuga rero ngo ni ku myaka iyi n'iyi ugomba guha umwana amafanta n'amaji kuko ubundi nta nubwo ari na byiza kuyamuha. Umwana umuha indyo yuzuye n'ifite intungamubiri zose. Muri izo ntungamubiri rero nta na hamwe umuntu avuga ngo umwana umuha amafanta umuhe n'amaji. Umwana wariye neza akabona akonka amashereka biba byiza ko umwana yonka amashereka kugera ku myaka ibiri yagira amezi atandatu ugatangira kumuvangira ukamuha n'ibyo kurya by'amajyambere moko imbuto. Hanyuma nyuma yaho mu byo ariye ugashyiramo imboga ugashyiramo ibirinda umubiri harimo amafi inyama n'ibindi. Mbese ugaha umwana indyo yuzuye. Kumuha amaji y'imvaruganda amafanta n'iki n'ubundi n'ubusanzwe ntabwo ari byiza byo guha umwana.
Twakire na Jean Claude. Urahagana he Jean Claude, uraho?
Ni hano Nyagatare ndabasuhuje.
Turakurikirije rwose ukomeye cyane. Ikibazo cyawe ntabwo tukumva neza.
Ndi gushimira dufita.
Yego.
Kugira ngo mubaze ngo hari ibyo abana barya wenda ku buryo wenda byagabanya n'ayo masukari hari ibiryo by'abana byagenewe. Gabanya amasukari.
Ikibazo ni icyo? Muganga.
Arakoze Jean Claude. Abazi ibyo kurya umwana yagaburirwa kugira ngo agabanye amasukari. Nta byo kurya bihari bigabanya amasukari, ahubwo hari ibyo kurya bifite isukari nkeya ku buryo bijyana n'umuti wa insuline uba wateye umwana. Bisobanuye ngo buri mwana umuntu agira umuti uko ungana ugomba kumutera bitewe n'ibyo agomba kurya. Gusa ibyo umwana arya bigomba kuba ari ibyo kurya bituma akura neza haba mu gihagararo no mu bwenge. Ngo rero kuba wavuga ngo uramuha ibihe byo kurya ngo bigabanye isukari, ahubwo umuha isukari akeneye kugira ngo akure haba mu gihagararo no mu bwenge, hanyuma ukirinda kumuha isukari irenze, ukirinda kumuha ibyo kurya birenze ibyo akeneye kuko ibyo kurya byinshi turya biba birimo isukari. Ibi cyane cyane ibi dukunda gufata haba ibirayi, ibijumba, ibitoki, umuceri, amateke n'ibindi byose burya isukari ibirimo. Iyo dutanga rero uriya musemburo wa insulini tuba twabaze ibyo byo kurya umwana afata ko bingana kugira ngo ya insulini umuhaye ibashe kujyana n'ibyo kurya yariye. Ariko ibyo nta byo kurya noneho yafata kugira ngo bigabanye isukari wamuhaye, ahubwo wirinda kumuha isukari irenze iyo agomba gufata.
Hanyuma umuntu amenya ugute urugero rwa insuline agomba gutera umwana?
ya murakoze cyane ubundi nta ntago nakubwira ubungubu umwana ufite umwaka hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri tuvuge ngo umuhaye insuline imiti eshatu cyangwa enye buri mwana aba yihariye ibyo umwana runaka akeneye bishobora gutandukana n'undi mwana iyo twakiriye rero umwana icyo tubanza gukora ni ukubanza kureba koko ya diabete ariyo noneho ukamuvura ukayikontrola ukanamugumana ugerageza kureba umuti ujyanye n'indwara ye ntabwo rero wavuga ngo niba mbonye umwana w'imyaka ibiri ngo nzamuha afite diabete nzamuha insuline ingana gutya na gutya buri mwana aba yihariye iyo tumubonye turamuvura twamara kwekilibura diyabete ye tukamugumana noneho tugashaka doze y'umuti ijyanye n'indwara ye tumurekura ari uko tumaze kubasha kuyibona
ntaho bihurira n'ibiro bye biterwa n'igipimo cy'isukari mu mubiri
ntaho bihurira n'ibiro bye n'igipimo cy'isukari mu mubiri kuko umwana runaka ufite imyaka ibiri ushobora gusanga nko ku munsi umuhaye imite tuvuge nk'umunani undi mugenzi we bangana bafite ibiro bimwe ugasanga umuha imite tuvuge icumi n'imwe bigenda bitandukanye bitewe n'uburyo umubiri we wakiriye umuti ndetse n'ibyo kurya iwabo bamugenera
twakire na Frank wiriwe neza
miriwe cyane n'amahoro hiyo
n'amahoro namwe se
ego natwe n'amahoro mbona n'agakirima i Bujumbura ni sawa akavura agashaka kumera nk'abamugabo bameze neza
ikibazo cyawe
ikibazo nubwo ntumbe ntumbisha ikiganiro kubera ko iriya Amerika ridafaka ashaka kubaza eske diyabete yifashe umwana irakira itandukaniye he na diyabete ifata umuntu mukuru kubera ko tuzi ko ngo diyabete ifata umuntu kubera aba yariye nk'ibintu byinshi birimo isukari ni ukudakora siporo n'umubyibuho ukabije cyane tugatangaza rero n'ukuntu rero bavuga yuko diyabete ishobora gufata n'umuntu w'umwana nashaka tubaze eske iyo umwana irakira iyo umuntu mukuru iyo irakira haba hari ukuntu umuntu yayirinda bigenda gute bimeze gute
ndumva ikibazo ni uko utabashije kudukurikira nyine kandi birumvikana nyine kuko nta efemu mfite aho ngaho ariko ngo reka ndabona ikibazo cyawe ubwo nicyo turi busorezeho reka mpa umwanya muganga gusubize muri makeya urakoze dogiteri Rutagarama ubwo ni musubize ariko ni no kwanzura muri makeya kuko ubwo ngubwo isaha ndabona iri hafi kurangira
arakoze Frank cyane ku kibazo wabajije twari twabivuzeho mbere diyabete y'abana imwe mu bwoko bwa mbere ikira ariko iba kontrole y'umuntu abana nayo neza iyo akurikiza amabwiriza ya muganga agafata umuti neza ababyeyi bakamugaburira ibyo bagomba kumugaburira bijyanye n'indwara ye ndetse agafatanya n'umuryango wose ubuvuzi bwa diyabete bisaba ko ababyeyi umurwayi ndetse yari n'umwana wiga n'abarimu bo ku ishuri bafatanya kugira ngo umwana abashe gufatwa kuko niba ari urushinge banaterwa buri munsi ntabwo azahora aterwa n'umubyeyi cyangwa se n'umuganga bigeraho nawe akiga kwitera ariko igihe atarabimenya n'abarimu barafasha kuvuga ngo diyabete mu bwoko bwa mbere y'abana ntabwo ikira hanyuma diyabete mu bwoko bwa kabiri y'abantu bakuru diyabete mu bwoko bwa kabiri y'abantu bakuru byo umuntu ashobora kuyikontorora akoresheje ibyo byose wavuze siporo ukarya indyo ikwiye ndetse ugafata mu gihe cya mbere ukimara kuyimenya ugafata imiti nk'uko bayikwandikira kugeraho kubera disipline ukaba wabana nayo neza kandi rimwe na rimwe nta n'imiti yindi iyo ari yo yose ufata ariko diyabete yo mu bwoko bwa mbere yo ntabwo ukira ugomba ku munsi igihe cyose
reka rwose mbashimire cyane Dr. Rutagarama Florent kuri iki kiganiro tugiranye nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twait na Geoffrey Mutagoma wakiriye amatelefoni yanyu ndashimira cyane abo twari kumwe abaduhamagaye ababajije ibibazo byiza byatumye ikiganiro kirushaho gusobanuka neza, ariko kandi mbizeza ko n'ibindi biganiro muzashaka tuzabatumirira abaganga bakabaganirira. Neujenye Mukankusi kuri mikoro mwari kumwe, tukaba twese hamwe tubifuriza ubuzima buzira umuze na hutaha.
Urakoze Eugenia Mukankusi iyi mwumva.